Alicite Music, how may I help you?
Yeah, what's this, Njan?
Ngiyaphila, kuthi wami njani?
Ngiyaphila nami sisi. Sisi, le number ngiyithathile epheyijini lenu kuFacebook. Ngizokubuza ngamthola ku-ticket.
Oh, okay, ngicela ubambe kancane, ngizokufikisela kuyena.
Uthi ngihlala ney'ngane ngeza dadwethu omdala owayishiya emhlabeni sencane zonke ibheke mina buti ngihlala ney'ngane kaya ngeza dadwethu omdala owayishiya emhlabeni sencane zonke ibheke mina yazi nje kumanje iswele ukudla ayeke isikole ngizamela bona ningenelele kuyi manje iswele ukudla ayeke isikole ngizamela bona ningenelele igama lami u-Apiwe ngineminyaka ewu-19 kunengane ey'ntathu ekhaya engigadile zonke ibheke mina khona usihlelo wokuqala lona wesibili usiyamthanda bese kuba u-Enzo lo wesithathu umagcina uyena ongiphathisa ngekhanda khuluma iqiniso wabanalutho uma wabo wafengelutho angikwazi nasemakubo ngoba udadwethu ube uhlubo uyazi umumazi umntakama ubeyithandela utshwa lube bathanda nabafana meke waqoma uzothola umntwana manje ngihlala ney'ngane ngeza dadwethu omdala owayishiya emhlabeni sencane zonke ibheke mina futhi ngihlala ney'ngane ekhaya ngeza dadwethu omdala owayishiya emhlabeni sencane zonke ibheke mina yazi nje kumanje iswele ukudla ayeke isikole ngizamela bona ningenelele kumanje iswele ukudla ayeke isikole ngizamela bona ningenelele ngicela ningisize ngokuncane noma i-uniform yesikole nokudla kwalono semncane ngoba uyena inkinga lono wokuqala uka-grade 1 untombazane uka-grade R lono wokugcina usahlala nami ekhaya while ngisaphanti ibhaithi yantambama okwabazali bethu kufilifili bahamba mna ngingakahlakanini ngakula nje kuyimi nosizi ekhaya besiphila sobabili uyazi umumazi umntakama ubeyithandela utshwala ube bathanda nabafana meke waqoma uzothola umntwana manje ngihlala ney'ngane ngeza dadwethu omdala owayishiya emhlabeni sencane zonke ibheke mina webhuti ngihlala ney'ngane ekhaya ngeza dadwethu omdala owayishiya emhlabeni sencane zonke ibheke mina yazi nje kumanje iswele ukudla ayeke isikole ngizamela bona ningenelele kumanje iswele ukudla ayeke isikole ngizamela bona ningenelele yazi nje kumanje iswele ukudla ayeke isikole ngizamela bona ningenelele kumanje iswele ukudla ayeke isikole ngizamela bona ningenelele ale yeah.